hatuzii Abata wapi hawatanyezi Umangifuna minu shatuzii Abata wapi hawatanyezi Umangifuna minu shatuzii Abata wapi hawatanyezi
What's wrong?